Kajatano mumuna na wese nulwenji tambara Namusu na wefugira imijaba na bali umuna njulira Nepoli yombisiri yondwate yalia mwenu vanjili wafungarara Zekwe yombisiri jantawara kuwali kuwa kwa mama Sinembali kiliza tivizuri ya singa mfute mutogu wange Jani ya ulira nazifuna nina wanabana Savira ni vandange twazirunda anga pesira wakonti ono Nandiba menyamanya wabula wanjinyo walumba tusumiruno Kakati atemwe ya vanda vyukuru mwebali nga kumpana Nange sirimu ya zawanyi kolda na majo kuwa wirizu njimba Wateria watakiriza ndekisaja shino chama nishimbi nyo Mulichimanya mfute ndia uza muonde lako wangi ya liwa maji Havaka lwevi gambu vino sivyo getiru wako wangu vietaka Mbate nechikendiru wangiru mtu vambia na nyumi vitarumi Kakatino yesawa vannange ama tumuganya zike Mulinyumi ajate nga musubitwa wino mpozo linda vya yesu Zepasu umuga poeta tulandu zetu lire Kwa sanyo teno nyingiri ye chiku mutemuta kumanyira feo feno jetu limu tunyitenga tubata senga feno tulibana mburu wakubati muna kula nyoku tuweka nangeno kofewe wawu kweto nsoza huu njapa ita baku nyangalazi okufundi kila babundi mufu payo mzungu waraka walingiti Twali nimbugo za fe nibivuga twabire nimbingo tumulira sikitane zibandi omutonzi twali twamanya tanga tumusinza nyo namasawo twazimba wadde tegaliga kalina namategula nebyo we yali atusanga omwo twali nimpise nungi namateka wadde nga tegali mu buwandiike omuzungu ekitali wano kimu kyakuwandiika kyemmanyi kyeyajja nakyo ebirala twabirina ekyaliyo byokyalabako n'ebirala byazaawa ng'abatutegeezezza nti ebyaffe mutindo mubiipo bazze n'ebyabwe kati ne tufundikira ng'okuweesa kwatulema n'okubajja twerabira ndudde n'okulaba ekkomagiro omunyige bannanga omuzungu yatujjirira yakwongera okumwogolera gyawuliriza ewanga nkone ku mutwe ensambe n'olibuulira abaana nti yalangira naye nnina ennyingi ate sinza omu naawe oli otyo lwa butakirondoola mukikkirize walumba tutambadde ku mulundi guno ow'okufikka oyaani usigindirire omuzungu yazizeza mwandi wetongero kwetta yasembirire goro omuzungu wakuwe mundu gogenda okukuba yamuwa mukagatu olwedda noddayo nti owange omusajja w'amaanyi nyongerayo n'ezindi kati twetimbula fekka kyeyagaliza embazi kibuyaga amusuulidde yalagira ddala abaana okumusibira emigogo egy'okuleeta lwajja eno fawo wetutanalaba wawula te ne sinenya abeerwa we baasooka obwongo waffe baayiwa mukudeggala n'amazzi kati tebukyakwata ky'omuzungu kyatakoze nga potokera afirika ayita mu kujeegomba tubuyita buyanuba yatufuula basabiriza ntukuleka ebyaffe linda kekirimu ekigaliga lwe mulyanja lemikono nti wabitugambanga nze sikyali nasubi mukamaliza bibi omuzungu takyasaaga tuliraba okufiira ensi eno gyetutanyaga mukama ye yagitukwasa nabo n'abawe yaabo awandivunaanya ey'okubagabira olunyo naye nina ennyige ate sinza omu naawuli otyo lwa butakirondoola tukikkirize walumba tutambadde ku mulundi guno ow'okufiika oyaani I'm not afraid.